crutch.
Clavin' no. Get your winkle side.
Where the wacky? Secret with my mind. Where the wacky way?
They've been to your people, Samusa. Love your mama. That they couldn't. All of it called in Io Molala. Nayangans or Yaw Chongu Maza. Inga Alpurunya. Ingin Yasumola. One day again, there is a oh, Kalito John Nona. Can I quack woman? Wala. Oh, Akariko. Oh, no, yeah. To Chanda Bako. Oh, Kabe. Not to Chanda Bako. Simo yeri mo paswadi, upenda na giba mo silenti. Ringa kama disi tegera, kavumbu samu samu kerosi. Hali nenda ulo kupala pini. Kamungurusi, imo vintu ya jude. Saga la kamungurusi, kena kunete ulo satewe. Kamungurusi, imo vintu ya jude. Saga la kamungurusi. Na kunete ulo satewe. Oh, umanyisi za maso. Oh, my baby. Nonda wange ya fedinga. My baby. Obongo wote mkulimba. Ocha kwejusa. Amaso wote kakulimba. Hey. Boy, mama kizunguzungu. Kita nifanya ni anguke. Na kuombo nishike. Hata kujichanganya machizi wasinicheke. Na wewe ma suna wana kamu na tukuma. Moyo wanichoma. Na hizo kerere kizunguzungu. Banange kamunguruzi. Harimu vitu vya jude. Sagala kamunguruzi. Ukenda kunetolo satewe. Kamunguruzi. Moving to ya today, Saga la Kamuru say, Kena Kuneto, Sate,
where a wacky, secret with my mind, where a wacky women, Unagi Danga,
Nakosomo Pisivana Soka, Janine,
ogenda kukaba, ononye,
Janine, kusungu zungu, Janine, unanipa, Janine,
Janine, ogenda kwekume ngwala, akalipo,
kubanga sibana suka, na kusomo bisibana suka. Mbaze mbasinga na bawe kwa chidamu makona. Kamunguruzo ya koya kati nsasira kumanga bambi. Kamunguruzi harimu vitu vya chute. Sagala kamunguruzi ogena kunetolo satewe. Kamunguruzi harimu vitu vya chute. Sagala kamunguruzi ogena kunetolo satewe. Oh, sala, oh, oh.